ni time ya kukachora. After inspiration za kinkaka ni kama kukachora, kukuitfegi, bangi, makali na ukora. Thank you, junilepa kichapa cha bakora, ya life inayogonga na kuangusha wakora, dead. Ni kama kujiskan kimaisha, kuona vile nitapita na kueleza kina grass na pita. Wataomua, wataelewa na bila shaka kupita. Kugraduate kimaisha ni kuwa winner. Proof ya maisha ni show me your friends na nitajua we nani. Maisha ni kucheza safe game kama Messi, Cristiano na nani. Dodge 1, dodge 2 hadi 40, hizo ni 40. Mkono mrefu ulambwi, ukipitisha urefu utakuwa safi. Naishi kwa nguvu za macho, naiona kuyaelewa kupitia upepo. Day in day out kutamani pacho, wakini kunjia zao ngumi, mimi na wasongea kando tu. Waliniambia maisha ni we nani na unamjua nani. Du, kwa kishindo na kataa na kuwaletea amani. Corruption ni kwa kila mtu, si ajali. Hata kulipa karo, bado ni corruption, si siri. Ukitaka definition ya maisha, jamulia mwenyewe. M highest na targets ka macho ya mwewe. Kuwak si hard, but iwe smart, ndiyo upate. Bila proper thinking na strategy, kuisha wewe. Ukila kokoto leo, sijali kesho pizza. Msingi wa leo, ndiyo kesho picha. Keti kitako, take and edit your life's picture. Siku ikimalizika, kitambi utajipapasa. Research the all years, utarealize your brain full of ideas. Bring out your uniqueness, hizo ni cheers. Hapo tutabow down na kukubeg for cheers. Mheshimiwa, yeah. MC Spook on the disc.